Foto go'o bo. Joshua ko umpirduno e Amalekite be. Yimbe Israelite be harbe marana hore mabbe leydi. Harbe jindirani tun e hore bowangal. Annabi Musa ko horejo mabbe onnu. O subuno sagata innete don Joshua fi yo wono horejo minteri be makko be. Amalekite be nanguno Israel. On sumati Musa yeti Joshua. Yaw pirda e be aybe. Mi darto ka hore fello. On tuma mi haran njandi kafa Allah kanno ka juude an. Bay fewno ko Musa jogiti kafa Allah kan ka jungo makko. Joshua e Israelite bembe wawno piwde aybe mabbe be. Netali jungo Musa ngo musimo. On sumati o wano tonde ka Allah. Netali aybe ben fuddi folude be. Nettali sagataɓe ɗo goɗiɗo ari jogiti juuɗe Musa ɓen haktiren kikiɗe. On sumati Allah walli Joshua e minteriɓe mum ɓen wawi ayɓe ɓen kadi.